kubihano mutaba zivi bamuhaye nubundi na kindi kintu twari twiteguye cyaturuka mu rukiko kubera yuko abamukatiye burundu nubundi nabo bakwaga kurukata na kintu nambara bose nari nitegeye kuzabonamo muri uru rukiko rero ntabwo byanunguye kuba baramuhaye kiriya gihano muri iyi si baca imanza zabo ariko imanza dutegereje ni imanza zituruka ku Mana rero ibyo muri iyi si ntabwo bijya bigutera ubwoba iyo wizeye Imana cyane twebwe dutegereje urubanza rw'ishuru na urubanza rwo mu isi ntacyo ntabwo bitera ubwoba
Dietnaje uri mutabazi amaze hafi imyaka itandatu afungiye muri gereza ya Kanombe tuzi neza yuko abantu be bo mu muryango we bashobora kumusura ariko se nk'ubwo yarangije gukatirwa murumva yaguma hariya cyangwa se yajyanwa ahandi
Rekera mutabazi uretse umuryango wanjye niwe uri mu gihugu cy'u Rwanda ariko mu batamuzi mutabazi yavukiye Bugande umuryango we nihuba mutabazi nta muryango agera mu Rwanda uretse umuryango wanjye rero ashobora gusurwa n'umuryango wanjye n'umufasha we rero mutabazi ko batamuzi n'umuntu winjiye gisirikare afite imyaka 11 nabwo abitewe namukase kubera mutabazi yapfushije mama wari umwana muto cyane mutabazi bituma yinjira igisirikare hahandi umwana bakeneye kurerwa rero na mubyeyi wundi yigeze agira uretse umubyeyi ni perezida wa repubulika yagize niwe mubyeyi yagize ikindi nasaba perezida wa repubulika nk'umuntu wabaye umubyeyi wa mutabazi babanye ari umwana arinda naho yishimira ko yarererwa hariya ahantu muri prizo rero igihe ngenda asaba leta nuko badohora bagakubita inkoni zamba n'ubundi nk'uko bibiliya ivuga hari umwana wabaye umwana w'ikirara muri bibiliya aragenda aza kongera kugaruka kwa se isengera ngo yamuhaye inkoni y'ubwamba mwambika impeta mwambika ikanzu umwana arongera asubira mu rugo rero njyewe ikintu nasabaga perezida wa repubulika nuko yadohora agafungira mutabazi ku murindi n'ibigereza yisanzuye bareba televiziyo bakora siporo nk'umuntu wakatiwe burundu
ariko se niba abantu bo mu Rwanda bashobora kumusura wowe cyangwa se n'abana be muri kumwe hari uburyo mufite muvugana nawe
kuva nagera mu iki gihugu cya Finland nahageze mu 2015 abantu ba hano Red Cross barabimenya ko nahageze baza kunsura batubwira ko baduhuza mu rwego rw'inzandiko n'amafoto turabikora ndandika abana barandika amafoto turayatanga icyo gihe byamugezeho inshuro ya kabiri nanone birakorwa inshuro ya gatatu tubitanze barabitugarurira batubwira ko Leta y'u Rwanda yabangiye yuko Red Cross itakemeye ko yamugeraho rero ikintu nge nasaba uwaceho imyaka hafi n'imyaka ine cyangwa itanu abana bansaba bambaza se mama ko amafoto twajyaga dutanga kwa dadi kugira ngo ayabone ko nta mafoto yeruka kutubaza ngo dufotore rero kubera ko simba nkeneye ko abana bamenya iby'igihugu cyacu dukomokamo mbese abana nkakomeza nkabacenga babwira biracyakorwa biracyari muri process ubwo rero njyewe ikintu nasabaga Leta y'u Rwanda ni uko badufasha kuko bo bamukatiye burundu amafoto y'abana n'ayo mufasha akajya amugeraho natwe tukabona inzandiko zimuturukaho natwe tukamuhereza inzandiko biciye muri Red Cross ntabwo ari mu rwego rwa politike ni mu rwego rwa Red Cross ifatanyije na Leta y'u Rwanda nanjye bamfashije bagafasha n'abana bakareka gukura bazi cya kibi se yahuye nacyo
ni ubuhe buryo ukoresha kugira ngo abana badashobora kwibagirwa se
abana banjye rero mfite amafoto ya papa wabo ari mu gisirikare yamanuka mu ndege ari ibyo bita uparakomando abana barabibona cyane bakishima bakanezerwa ku buryo no ku ishuri bigaho baza bakambwira bati abana kuki bareba mu za gisirikare kuki abantu baha gifuti za gisirikare rero urumva ko abana banjye bakurikije ikintu cy'amaraso yo muri papa we ubwo rero nababwira yuko papa ari umusirikare hari n'amafoto amanitse muri sari wanjye ya papa wabo nuko nguko rero abana batibagirwa papa wabo mbereka amafoto n'ibyo ngibyo niko kuntu mbikoresha
madamu Kayitesi Mutabazi ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe